us. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
Receive our glory.
You reign forever. Amen.
That is why you are called Jehovah.
I don't die.
That is why you are called Jehovah. Ezele. What you say you will do, that is what you will do. That is why you are called
I'm not afraid. kene nke o mere ya eme ọzọ. Agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ịnụ ugbu a, ngwa na-efere Jizọs aka, ngwa na-agbara n'ihe egwu, n'ihi na nke ọ ga-eme n'ihu
karị. You know I yo. For I believe that his Lord said to me, for God said it, I believe.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. More music at Praise Zion.